exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Alright, son. Rap so fade upon no. Yo, boy.
Warriors for me. Cabena baby, Navy CLT. Cabena CV 1 million. The neighbor tells a monga nipoda. Nima conda monga CV Zakazira. Naiwe wa loot again. Naiwe wa end again. Liwe nezo na mo future. Ama nisi ya zote. Naiwe wa end again. Again. Wa end again. Mani si ya soche na iwe waenda again. Enda again. Waenda again. Mani si ya soche na iwe waenda again.
Nalimuna kwa tindi webo wada bakandulo mumfimfi. Noishi bakanshini webo snitchi. Heart broken kumuti mana mastichi. Kuwa bena nefite muikwefi. La fuja dimpisha mufingi nshapene. Tiezi nefya kweba deti ndande. Kwa te iwe wale tila chawaka bande. Walibondo kela kumangalande. Dimbika sheko kupepele lapu. La fute mupila pati nine batesha sote no monda. Fila futu kuba wanponga. Isa umbi kale kale ni msula
do. Kabena baby nivisiete. Kabena CV 1 million. Ndine batesa monga nipoda. Ima konda monga CV zakazira. Na iwe waluta again. Na iwe waenda again.
Shanga tayari ama shoko kuba nepo tayari. Fila mbefya isusha matayari. Beautiful kanshi enso kamuchani. Palestina lafi samba mufi. Na lafta kata muksila mukandu fiekos. Ukuba singo temulandu eli. Mbitupiti riso kulaba tamba kofienga. Na pone na montina fiat fest nje sheko. No ishiba kanshi nje pone na mumazeto. Nina kande faisho kuchita seto. Pano no njipuseko.
Kabena baby ni viziete. Kabena CV 1 million. Ndine batesa monga nipoda. Ima konda monga CV zakazira. Na iwe waluta again. Na iwe waenda again. Liwe nezo ona mo future. Ama nisi ya zote. Na iwe waenda again. Again. Waenda again. Ama nisi ya zote. Na iwe waenda again. Again, waenda again. Amani si ya soche na iwe waenda again. Amani si ya soche na iwe waenda again.
No rap song
again.
Rap so fit. Yo boy, yo man.
Amani si ya soche na iwe waenda again.
Mbi palais tu kafisa mbe mofe. Kaba shida ben. Yo.
Download more music on ZambianMusicHits.com.